Omutindo gw'ebyenjigiriza gwongedde okulongooka mu bizinga eby'obuvuma lwa gavumenti okwongera ebikozesebwa mu masomero n'abakulembeze okwenyigira mu kulondoola ebikolebwa mu masomero. Sebyange Christopher Kabe ku byalambulula.
Omwaka oguwedde disitulikiti y'obuvuma yatuuza abaana 686 ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Ng'omuwendo guno gweyongeddeko okuva ku baana 595 abaatuula omwaka gwa 2024. Era nga ku baana 6 abaatuula, 13 bayita mu ddaala erisooka, abasigadde mu ly'okubiri, ery'okusatu kusa n'ery'okuna. Ku baana bano 52 bokka ye bagudde ebigezo n'enkona n'enywa. Era okusinziira ku bakulembeze nga bakulembeddwa Musebanja Gedro Mugoba Nsonga, ssentebe w'eggombolola y'e Bugaya, emu ku ggombolola ezitandise okukola obulungi kati mu masomero gamba nga Buyiwa Primary School, Bugaya Primary School kusa n'amalala ategeezezza kino kivudde ku nkyukakyuka ez'omu ggundu ezikoleddwa mu byenjigiriza.
Ebyenjigiriza bigenze mu maaso era abazadde mbasaba bagira amasomero ga private abasobola abatalisoba bagende mukaga gavumenti kuba amasomero ga private gano gawanja abaga gavumenti ekyokukola ekyokulabirako gasikirizibwa okuba nti abaana bakola bulungi era awo tusabira gavumenti etwongeremu amaanyi tugyebaza yatuwa abasomesa buli somero lirina abasomesa.
Newankubadde nga balunyanja bagenda bafuna kamwenyumwenyu mu nsonga z'ebyenjigiriza, ssentebe Ssebanja Gedro ategeezezza nti bakyalina ebasoomooza omuli omuwendo gw'abaana bawanduka nga tamaliriza kusoma, ebizimbe ebitamala amasomo ga gavumenti kusa n'ebbula ly'ennyumba z'abasomesa nga kikyali kya kusoomoozebwa.
Saba etwongere ebibiina, ebibiina byo biri byekenyeke biri bubi n'abasomesa bwe basula nnyumba mbi nnyo.
Mu kwogerako nakula ebyenjigiriza mu bizinga by'ebivuma DEO Bugembe Hussein ategeezezza nti bo ng'abakulembeze bakoze ogwabwe otwala ebyenjigiriza mu maaso, kyokka bakyalina okusunza okw'abazadde abatatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe, ekiviirako n'abaana abamu okumala okwewandiisa ne badda kukola bigezo.
Of course tetwagenda za maaso mu byenjigiriza era abo abaana abo b'olabye abafeirinze beebo abaana abarigisitalinga mu ttaamu esooka tebadisapiyalinga ne bakoma obukumi kukola bibuuzo.
Kulakyana mwenda kuneze bilisi BSFM Mansom Radio eyavukaba omulembe Omutebi, nze Siriyange Christopher, eno mbizinga by'omuteregga eby'ebuvuma.